Kenya. Hey, tuoka, 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 tuoka. Ujuga, hey, ujuga, hey, ujuga, hey, ujuga hadi washindwa kuikunywa. Chafua, hey, chafua, hey, pasua, hey, pasua, hey, katia, hey, katika, hey, katika, hey, katika, hey, katika, hey. Na kuna venye ni Buddha boss wetu mashai boss, hey. Na kuna kadenge hadika meishi kunikazia, hey. Buddha boss katia, hey. Kakikubali pia hizo digit itisha, hey. Usisreki Buddha boss bigia, hey. Arabu badaye chafua. Ujuga, hey, chafua, hey, ujuga, hey, chafua, hey, ujuga, hey, chafua, hey, chafua hadi washindwa kuikunywa. Dancehall pia tumeingia, madem kibao ni kuchagua, sitambui hata kama kana kazia. Nakadanganya pia na kasinzia, kakikubali pia na chafua. Na kawaida spoiler madem wote huchinjia. Ujuga, hey, chafua, hey, ujuga, hey, chafua, hey, ujuga, hey, chafua, hey, chafua hadi washindwa kuikunywa. Kabisa, sunajua mekatinga madenge. Sunajua ni holiday na wanapenda debe. Round hii tunawatesa na bigs chafua, chafua. Mwailambe kama yoga za mango, yani tuwa kembe. Hatutambui sula, hata kama ni mikebe. Debe iwa chafua wakate wakate viuno, iwa bambe waliobeba wakate viuno wasikie fete. Iwa bambe waliobeba wakate viuno wasikie fete. Ujuga, hey, chafua, hey, ujuga, hey, chafua, hey, ujuga, hey, chafua, hey, chafua hadi washindwa kuikunywa. Na haijalishi mlianza wengi ukamaliza solo. Sai wananitafuta ati tufanye korabu, but mi sina beef, yani sina makoro. Bora uniachie tu kikoro, mzaha zae na unifollow, tutaendelea tu kuchafua. Ujuga, hey, chafua, hey, ujuga, hey, chafua, hey, ujuga, hey, chafua, hey, chafua hadi washindwa kuikunywa. Hey, na hao mademu wanachungulia hapo, waambie waingie kwa dance floor. Na kama hawajabeba warudi nyumbani wakafungia kuku. Hold them wine, wine, wine. Hold them wine, wine, wine. Mukitoka kwa dance floor. Ujuga, hey, chafua, hey, ujuga,